Plaisir, monte vers les cieux.
Kwifuza kwanjye kuzamuka mu ijuru.
Que mon cœur, mes pensées soient toujours dans la demeure céleste.
Mutima wanjye n'ibitekerezo byanjye bigume mu ijuru. Kwifuza kwanjye kose kwahindukiye mu buturo bwo mu ijuru. Nzaguma numatanye n'umwami kugeza ubwo inzira urugendo rwanjye ruzarangira.
Quel bonheur. Allez.
Mbega umunezero
dans le beau pays du père.
Wo kujya mu gihugu cyiza cya data.
La gloire habite.
Aho ubwiza butuye.
Et illumine tout.
Bukamurikira byose.
Rien ne peut être plus beau que cet endroit.
Nta gishobora kuruta ubwiza aho hantu. Byose binkururira muri ubwo buturo bwo mu ijuru. Mu gihugu kibamo amahoro no kuruhuka. Nibyo, ijuru rirankinguriwe kandi ririmo ryiteguyemo imyambaro y'ubukwe.
On chante et crie avec cri de joie la victoire.
Naririmba ndetse n'ijwi ry'intsinzi kuko umwami yanesheje ubwo yapfaga ku giti cyacyuzuye amaraso. Mwe abacunguwe muzamure ijwi ry'umunezero, muhimbaze umwana w'intama wanesheje urupfu. Baririmbane ijwi ry'intsinzi, umunezero mu mukumbi w'abanesheje kubw'amaraso, kuko imbaraga ziri mu maraso.
Le monde et l'enfer sont vaincus.
Urupfu n'ikuzimu byaraneshejwe. Ukuboko kw'iburyo kw'iteka kuri hejuru, ukuboko kw'iburyo kw'iteka kugaragaza imbaraga ze.
Alors tressaillez de joie.
Munezerwe mwitere hejuru mwebwe abacunguwe. Muhimbaze umwana w'intama wanesheje urupfu.
Chantez la victoire avec cri de joie.
Muririmbe intsinzi
vous
munezerewe mwebwe abacungujwe amaraso ye. Mwumvikanishe intsinzi ye n'ijwi rirenga. Vuba aha tuzaba turi mu bwiza. Ukuboko kw'iburyo kw'iteka kuri hejuru, ukuboko kw'iburyo kw'iteka kugaragaza imbaraga ze, kurinda intsinzi. Murangurure munezerwe muhimbaze umwana w'intama wanesheje urupfu.
Loué et remercié soit le Seigneur.
Umwami Imana ishimwe kubw'indirimbo zihebuje bashiki bacu babiri bamaze kuririmba. Ukuboko kw'iburyo kw'Uwiteka kuri hejuru, ukuboko kw'Uwiteka kw'iburyo kugaragaza imbaraga n'intsinzi. Izina ry'umwami rihimbazwe rishyirwe hejuru, ndetse n'indirimbo nziza baducurangiye rangiye. Turashima Imana kubw'ibyo. Imwe muri izo ndirimbo yavuga ngo mbega nkururiwe, numva ndeshywa n'umurwa wo mu ijuru. Mbese siko biri, ntitwifuza kubana n'umwami. Indirimbo ya kabiri yavugaga ngo mpimbaza ubuntu butangaje buhebuje bwa dushatse bukatubona twese abari abanyabyaha. Izina ry'umwami rihimbazwe rishimwe. Dutangiye aya materaniro mu izina ry'umwami wacu, kandi kubw'ibyo ndongera kuramutsa bene data n'abashiki bacu bose bo ku isi hose bari ku murongo. Ndabaramutsa ndamukanyije ivuye ku mutima. Turashima Imana kubw'ejo nimugoroba, kubw'ijambo rye ry'igiciro, kubw'ubutumwa, ubutumwa bwa nyuma, kugaruka ku Mana, kugaruka ku jambo ry'Imana, kugaruka ku ntangiriro. Turashima Imana ko twabwirijwe ubu butumwa, ndetse yuko bwabwirijwe Imana ikaduha n'ubuntu bwo kumva ubwo butumwa no kubwizera. Twumvise ku bijyanye n'ubukozi bwa Mwenedata Branham n'ibimenyetso uko ari bibiri, ibyo yahawe
ce que Dieu dans nos jours
kubw'ibintu byose Imana yakoze ndetse nibyo iri gukora muri iki gihe mbese turayibishimira nibyo turayibishimira kuko yafunguye amaso yacu kubw'ibyo nuko noneho uko tubyumva imitima yacu irashima ishimira ubwo buntu bwose Imana yaduhaye ndasoma ijambo ryo mu Zaburi nkuko mwene data Frank yabyifuje kaba ari ryo jambo ryo gutangiza Zaburi ya 86 Zaburi ya 86 ni isengesho rya Dawudi
Éternel, prête l'oreille, exauce-moi, car je suis malheureux et indigent, et pauvre, en allemand. Garde mon âme, car je suis pieux.
Uwiteka ntegera ugutwi unsubize kuko ndi umunyamibabaro n'umukene. Rindira umutima wanjye kuko ndi umukunzi wawe mana yanjye kiza umugaragu wawe ukwiringira mwami mbabarira kuko ari wowe ntakira umunsi ukira wishimishiriza umutima w'umugaragu wawe kuko ari wowe mwami cururira umutima kuko wowe mwami uri mwiza witeguye kubabarira kandi uzuye imbabazi kubw'abakwambaza bose Uwiteka tegera ugutwi gusenga kwanjye tyariza ugutwi ijwi ryo kwinginga kwanjye ku munsi w'amakuba yanjye no ntidagwe ku munsi w'amakuba yanjye ndakwambaje
Nul n'est comme toi parmi les dieux, Seigneur.
Nzakwamaza kuko unsubiza. Mwami mu bigirwamana nta gihwanye nawe kandi nta mirimo ihwanye ni yawe. Mwami amahanga yose waremye azaza akwikubita imbere akuramye kandi bazahimbaza izina ryawe. Kuko ukomeye kandi ukora ibitangaza. Ni wowe mana wenyine Uwiteka ujye unyigisha inzira yawe nanjye nzajya ngendera muri murava wawe teraniriza hamwe ibiri mu mutima wanjye ngo wubahe izina ryawe
amen
Mwami Imana yanjye nzagushimisha umutima wanjye nzahimbaza izina ryawe iteka ryose kuko imbabazi ungirira ari nyinshi kandi wakijije ubugingo bwanjye ntibwajya ikuzimu ko hasi Mana abibone bampagurukiye iteraniro ry'abanyarugomo ryashatse ubugingo bwanjye batagushyize imbere yabo batagutekereza ariko wowe mwami uri Imana y'ibambe n'imbabazi itinda kurakara ifite kugira neza kwinshi n'umurava mwinshi unyebuke umbabarire uhe umugaragu wawe imbaraga zawe ukize umwana w'umuja wawe unyereke ikimenyetso cy'ibyiza kugira ngo abanyanga bakirebe bamware kuko wowe Uwiteka untabaye ukamara umubabaro ukamumuriza nguko Uwiteka wambereye mutabazi ndetse uramumuriza Imana ishimwe ihimbarizwe iyi zaburi ifite umutwe uvuga ngo ukwinginga Imana nyiribambe nyirimbabazi niho umutwe y'izaburi turashaka noneho gusenga Data uri mu ijuru, tuje kuri wowe muri iki gitondo, tukureba, tuguhanze amaso, wowe ufite byose mu kiganza cyawe. Natwe uduhashe mu kiganza cyawe cy'iburyo. Turagushimira ko waturinze kugeza muri iki gitondo. Uduhe umugisha, uhe umugisha ubwoko bwawe ku isi hose bushaka kumva ijambo ryawe. Mwami, uvugishe iri jambo ry'igiciro, ubwire imitima yacu. Tuzi ko byose bizashira, ijuru n'isi bizashira, ariko ijambo ryawe rihoraho iteka ryose. Ijambo ryawe ni ry'imbaraga, rifite imbaraga kandi risohoza, rigira umumaro mu baryizera, rigasohoza icyo waritumye. Turabigushimira n'umutima wacu wose. Utwereke inzira zawe, ubane natwe muri iki gitondo, uhe umugisha ahantu hose hari ubwoko bwawe, ukize abarwayi, ugaragaze ubwiza bwawe ubugaragarishije umwuka wawe wera, ukore ibyo wasezeranije kubw'iminsi yacu. Turakwiringiye no muri iki gitondo. Uhe imbaraga mwene Data Frank, umuyoboze umwuka wawe, kugira ngo abashe kutugezaho ibikuza ukwizera kwacu, ukwizera kwacu kugakomera, kugakura, nk'uko twabyumvise muri iyi minsi ishize, yuko dukwiriye kugira ukwizera gutunganye, tukaba twiteguye ubwo uzagaruka. Turabona ibimenyetso by'igihe, kugaruka kwawe kuri bugufi cyane. Mwami, untabare, udutabare twese. Turagushimira byose mu izina ryera rya Yesu Kristo, amen. Turasaba noneho ko mwene Data Frank
de tout mon cœur, je salue tous dans le précieux nom et saint.
Da baramutsa mwese n'umutima wanjye wose mu izina ryera ry'umwami wacu. Mbega ubuntu kuba bose ku isi yose dushobora kumva, tukibonera, tukaba mu byo Imana yasezeranije ku bw'iki gihe. Amaso yacu n'imitima yacu yarabifunguye kugira ngo tubone ndetse tunakire. Mbega ubuntu kuba dushobora kwizera nk'uko ibyanditswe bivuga, nk'uko biri muri Zaburi ya 86, uko twabyumvise. Imana isubize gusenga kwanjye muri iyi myaka yose ishize. Nakoze umurimo wanjye. Mwese murabizi kubw'ubuntu bw'Imana, hashize imyaka irenga 70 ndi mu bwami bw'Imana. Hashize imyaka 68 mbwiriza ijambo ry'Imana. Mu myaka 55 ishize nagiye njya mu mujyi ku wundi, igihugu ku kindi, umugabane ku wundi, kugira ngo mbwirize ijambo ryera ry'igiciro ry'Imana. Nuko nk'uko ejo twabivuze kuri mwene Data Branham, marayika w'Uwiteka mu by'ukuri yaramubwiye ni batizera bw'ikimenyetso cya mbere bazizera ku bw'ikimenyetso cya kabiri. Umwami bazizira yuko umwami yagutumye. Mana yahamirije ijambo nkuko mu bukozi bwa mwini data bw'umwami wacu uko byagenje abavutse bari impumyi barahumutse, ibimuga byashoboye kugenda, ibipfamatwi birumva. Njyewe nabyiboneye n'amaso yanjye uko ibyo ngibyo byasohoye. Imana ntabwo ijya yihamiriza umuntu, Imana ihamiriza ijambo. Ijambo ryabwirijwe ribwirizwa. Uyu munsi nakiriye amatelefone mpamagarwa menshi cyane kuruta aya kera ya Melbourne muri Australia. Ku isi hose nahamagawe kuri telefone, by'umwihariko abo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, ubwo bene data bambwiraga ngo ibibwiriza byawe ushyiraho kwa gatatu, kwa gatandatu no ku cyumweru ibibwirizwa usubizwamo wari warabwirije kera iwacu binyuzwa kuri televiziyo no kuri radiyo, bigahita byohererezwa ku bwoko bwose. Igihe dutekereje kuri bene data bose, mwene data Gonga yahamagaye, mwene data Njagi, mwene data Cecile, abo bene data bose bunze ubumwe natwe ndetse bunze ubumwe n'umwami, ku buryo bitigeze bibaho kumva nyiramubande zihamagarana hakurya. Barambwira bati mwene data Frank, ukomerere ku jambo wahamagariwe uribwirize. Nta gihe bigeze kuntera umwete wo kubwiriza ubutumwa nk'iki gihe. Natwe turashaka gushima mu moko yose, mu ndimi zose, duhereye i Burayi, mu Busuwisi, muri Autriche, muri Czech, mu bihugu byose ukagera muri Finland, mu bihugu byose by'i Burayi ndetse n'ibihugu byose byo ku isi, bose bahabwe umugisha mu izina ry'umwami. Nk'uko ejo twabivuze muri Matayo 24, bakundwa bene data na bashiki banjye, mbega ubuntu uko buri. Imana, umwami Imana n'uyu munsi ihe abasobanuzi bose bari hano ndetse n'abari gusobanura bose aho baba bari hose, ndetse na mwene data Etienne Genton, mwene data Jean Lambert, mwene data Elvin Pacheco, uwari we wese, Ellen Schreiber, abo basobanuzi bose Imana ibahe umugisha, ibahe umugisha uvuye mu mwuzuro w'ubuntu bwayo. Ejo nk'uko byavuzwe, iherezo ry'ibihe riri bugufi, kandi twabwirije ubutumwa bwa nyuma, ariko ntabwo dushobora guhusha cyangwa se kunyura iruhande rw'ibiri kuba ku isi yose ngo tugume tutabibona, ahubwo tubibona ugusohora kw'ibyanditswe byera bisohora mu moko no mu bwoko bwa Isirayeli, ndetse no mu buryo bw'umwuka no mu buryo bwa kamere busanzwe ku isi byose. Nk'uko ejo twabivuze, ku isi nta kintu kizongera kuguma nk'uko cyahoze cyangwa kizongera kumera nk'uko cyahoze. Ibintu bizarushirizaho kuba bibi kurusha, mvuga abantu ubwabo bazasaba, bazisubira ko iherezo ryaza, imperuka yaza, nuko ibiba ku bantu byose bikabona uko biza biba bikarangira. Turabona ko byose biri kuba bibe ubushyuhe bw'ikirere cyo mu isi cyose, bibe ibyorezo byose, ibyo ari byo byose. Ubwo ukwiheba, ubwihebe, nta muntu uzi uko ibintu bizakomeza kumera, nta ufite igisubizo kirambye kuri byo. Ariko umwami ubwe ashimwe, igihe turebye hano muri iki cyumba, tukareba ukuntu hano buri gihe hateraniraga abantu 800, 900 muri iyi myaka yose ishize, mwaka w'1974 nibwo iyi nzu twayiguriye Imana, hashize imyaka 40 ni ukuvuga gutaha iyi nzu yabaye 1974, imyaka 16 irashize. Ibyo yavuze byarasohoye ngo unteranirize ubwoko bwanjye kugira ngo bwumve amagambo yanjye. Ariko noneho ubwoko bw'Imana buraterana hamwe mu moko yose, mu ndimi zose, ku isi hose. Iyo twumvise uko mwene data mbiye icyo atubwira, ndetse n'abandi bene data bakubwira uburyo Imana ifungura imiryango n'imitima ahantu hatari ibintu, nta kintu gihari, nta mihanda ifatika ihari, aho niho abantu naho ahantu hameze nkaho naho barashyikirwa bakabasha kumva ubutumwa. Tukavuga abantu batuye mu mashyamba nabo bumva ijambo ry'umwami muri iki gihe. Nuko kubw'ibyo nabyo Imana yitaye kuri byose. Ejo nimugoroba twavuze kubyo muri Matayo 24, maze dushimangira yuko byose bigomba gushyirwa mu mwanya wabyo, aho bigomba kuba biri mu nsobanuro yabyo no mu gihe cyabyo. Twavuze byose n'iby'umwami yavuze ku murongo 27, umwami yavuze ati yuko azaza nk'uko umurabyo urabya, nuko maze natwe tukazamurwa. Niyo mpamvu handitse ngo mu kanya ko guhumbya ijisho aza nk'umurabyo, maze tukazamurwa mu kanya ko nk'ako guhumbya ijisho tukazamurwa tukabana n'umwami iteka ryose. Ni nako twasomye ku murongo 28, nuko n'umurongo wa 29 kubijyanye n'umubabaro ukomeye uzaza. Nuko hanyuma y'ibyo ngibyo ahita hakurikira ku murongo wa 30 akavuga ngo nuko ikimenyetso cy'umwana w'umuntu kizagaragara mu ijuru, imiryango yose yo mu isi izaboroga ibonye umwana w'umuntu. Rero n'abashiki banjye, uko niko bizasohora neza neza. Nanone iyo ntekereje yuko bene data bavuga gusa mwene data basubira gusa mo ibyo mwene Branham yavuze, ariko ntibigere bigisha bashingiye ku byanditswe byera. Niko tariki 28 muri 33 bakavuga ngo ikimenyetso cy'umwana w'Imana ngo cyagaragaye mu ijuru, bavuga iki gicu ndenga kamere mubona hano muri cyo harimo abamarika barindwi. Hari ifoto iri iwanjye mu biro, ifoto yibuye riri kumva ya mwene Branham. Bafashe ifoto ya mwene y'igicu ndengakamere bayishyira ku ibuye korogoshoye kumva ya mwiza Branham barangije barandikaho ngo dore ikimenyetso cy'umwana w'umuntu ngo cyagaragaye ngo kandi ngo amaso yose ijisho ryose rizakibona. Mbese kuki batakomeje bandike ngo amoko yose azaboroga bazaborogera ibintu bizaba ibyo ntago babyandika barasimbuka ijambo rimwe mu murongo umwe byose byari bikwiriye gushingira ku bahamya babiri cyangwa batatu mu byanditswe ejo twabivuzeho bibe byanditswe muri Matayo igice cya 24 cyangwa muri Mariko 13 cyangwa se muri Luka 21 inshuro eshatu byongera gusubirwamo ibyo umwami yavuze abwira abigishwa be.
Faites attention, prenez garde que personne ne vous séduise.
Abwiye ngo nimwitonde hatagira ubayobya. Uwo niwo mutwe nyamukuru ku byo umwami yavuze ku iherezo ry'ibihe no kubwo kugaruka k'umwami Yesu Kristo no ku by'iminsi imibabaro ikomeye n'ibizakurikira imibabaro ikomeye ngo ni hagire ubashuka. Niwo mutwe nyamukuru kuri izo ngingo eshatu. Ni mwitonde, ni mwirinde, ni hagire ubayobya abayobesha ngo kuko benshi bazaza biyitirira izina ryanjye. Ntabwo bazaza mu izina ryanjye, ko bazaza biyitirira izina ryanjye. Niko mwasomye n'ibyanditswe haravugwa n'umutini n'uburyo yavuze byose bizaba nyuma y'izamurwa, aho ikimenyetso cy'umwana w'umuntu kizagaragara mu ijuru ku bw'abantu bose. Nuko ibyanditswe hano byose ngo amahanga n'amoko yose yo mu isi azaboroga abonye umwana w'umuntu aje ku bicu. Arananditse ngo ukwezi ntikuzatanga umwezi wako n'umucyo w'izuba uzijima, maze ukwezi guhinduka amaraso. Tuzi yuko umunsi w'umwami uri bugufi. Mbere yuko uwo munsi uza, yadusezeranije koherereza umuhanuzi Eliya, kandi ni uzagarura imitima y'abana b'Imana, agarura imitima y'abana kuyabase nk'uko kwitangira byari bimeze, nk'uko imitima y'abadata yagaruye kuyabana bikozwe n'umukozi bwa Yohana Umubatiza. Muri ubwo bukozi imitima y'abadata mu isezerano rya kera yagaruwe ku byo abana, abahungu n'abakobwa babonye bagizemo imyitozo mu isezerano rishya. Byose bigomba kugarurwa ku byo ba data noneho bigishije, ibyo babonye, ibyo bagendeyemo ku itangiriro. Nuko tubonera hamwe umugambi w'agakiza w'Imana. Ibi twabivuze tubishimangira bakundwa bene n'abashiki banjye, yuko ubu butumwa bwa Bibiliya, ubu butumwa buhoraho iteka ryose, buzabwirizwa abo mu mahanga yose nk'ubuhamya. Nanone ikindi kintu kimwe, kugira ngo mwese mwumve akababaro kanjye, nta muntu ku isi ufite akababaro gakomeye nkanjye kuri izi nyigisho z'ibinyoma zose zibwirizwa izo bitwaza mwene za Branham bamushyira imbere ati bagahora umuvuga ati umuhanuzi yaravuze mwene za Branham yaravuze bagahuguma babisubiramo ngira agahinda akababaro gakomeye ku buryo ikibwiriza giheruka cy'uwo mwene data umwe umwigisha w'ikinyoma nuvuga ngo mu gihe cy'itorero rya mbere aricyo Pawulo na Yohana bahozemo none ndatekereza intumwa Yohana yari iri ku kirwa cya Patimo abona uguhishurwa kose nuko baravuga ngo kuko byanditswe mu rwandiko rwa kabiri rw'Abakorinto igice cya 11 aho Pawulo yabwiraga abizera nyakuri ngo nabarambagirije umugabo umwe ni kuvuga Kristo ariko ndatinya ndababara ndatekereza ko uko inzoka yashutse Eva ndatinya ko namwe mwashukwa na Eva namwashukwa n'inzoka na Satani abo bindi ntabwo bitekereza ntabwo bamenya yuko bahumekewe basizwe n'umwuka mubi ku bijyanye n'ibyo Pawulo yavugaga icyo gihe baravuga yuko umugeni wa Kristo
a été fiancé avec l'époux Christ
yarambagirijwe Kristo ariko noneho ngo mu mwaka wa 1963 ngo ubwo noneho ngo ubukwe bwarabaye igihe ibinyetso bya minwaga noneho igihe ibyo bivuzwe baravuga ngo haleluya ubyumvise ukuntu abantu bavuga haleluya bavuga ubukwe ngo bwabaye muri 1963 wababara warira ibyo binkoraho cyane ko abantu bavuye mu bwenge bataye ubwenge kandi ntibigeze babona ibyo Imana ikora kugeza n'ubungubu ndetse no kubijyanye n'umutwe bavuga ko umwana w'intama yavuye ku ntebe y'ubuntu igihe ibimenyetso byamenywaga nuko akatangira kumanuka nuko akazanwa no gutwara kwigarurira abacunguwe abo bene data nanone ndabasaba baongere basome ibyahishuwe igice cya 4 n'icya 5 ndetse n'ibindi bice by'ibyahishuwe intebe y'ubwami y'Imana y'Imana nzima umwe yaricaye ku ntebe abasaza 24 n'ibizima 4 n'umwana w'intama ari hagati mu ntebe ariko imbere y'intebe ariko si ahantu hera cyane ahubwo imbere y'intebe y'ubuntu hano nayizanye ku ifoto kugira ngo mwese mubone mumenye itandukaniro intebe y'ubwami y'Imana ndabisubiramo nanone abasaza 24 n'ibizima 4 bizengurutse intebe nuko umwana w'intama akaba hagati muri bo iyi ni isanduku y'isezerano kandi ahantu hera cyane ku ntebe y'ubuntu si ku ntebe Imana yicayeho ahubwo ngo nahera ahera cyane ahantu isanduku y'isezerano yari iri ahandi amategeko y'Imana yari aho urubanza rwatujeho twese aho niho umwami wacu atari nk'umwana w'intama ahubwo nkuko byanditswe nk'umutambyi mukuru aho niho yagiye rimwe risa yitwaje amaraso ye bwite yinjiraho kugira ngo azane amaraso ayashyire ku isanduku y'isezerano kugira ngo uko abariko akuraho urubanza maze atume ubuntu busaga butugeraho ngo adukureho urubanza atuheshe aduhe imbabazi. Ntago mwatekereza akababaro ngira ngatewe n'izo nyigisho z'ibinyoma zose zamamazwa. Hari imeri nandikiwe, muri iyo imeri barambaza ngo mwenedeta Frank, mbese imirongo imiyoboro inyuranye izakomeza kubaho kugeza ryari mu mijyi inyuranye? Ni ryari bene data mu mijyi inyuranye bazumva yuko ku Mana hariho umuyoboro umwe gusa? Kuvuga Bibiliya, kuvuga umuyoboro wa Bibiliya, ijambo ry'Imana. Bibiliya, itorero rishingiye gusa, rishinzwe muri Bibiliya ryonyine. Nuko abanesha banesha kubw'amaraso y'umwana y'intama no kubw'ijambo ry'ubuhamya bwabo. Bakundwa bene data na shiki banjye, ntabwo nca imanza, ariko hano turabona itandukaniro. Mbese koko ni Imana yatuvugishije umuntu ubwe ku giti cye, cyangwa ijambo ryashyikiye imitima yacu, cyangwa se ryashyikiye mu bwenge bwacu, niko twakiriye ubutumwa? Ni kubw'ibyo mwe data Branham nk'uko nabivuze ejo yabwirije ku bwoko butatu bw'abizera, ariko noneho mu buryo bukomeye, mu buryo bukomeje cyane. Abizera nyakuri hari n'ingirwa bizera, hakabaho n'abatizera. Niki kiba? Uhereye igihe mwiza Branham yatahiye mu rugo, arababwirije ngo azagaruka, ngo azagira ubukozi, azakorera mu ihema, kandi azamara iminsi hagati y'imyaka 40 ku isi. Mbasome urutonde rw'izo nyigisho z'ibinyoma, abantu bafite ibitekerezo byabo bwite, kandi ku ruhande rumwe, ku rundi ruhande nshimira Imana cyane yuko hariho bene data babwiriza mu by'ukuri ijambo by'ukuri ryera, kandi buri gihe bashingira gusa kuri Bibiliya. Uyu munsi bene data bose bunze ubumwe natwe, ndetse bunze n'ubumwe n'umwami. Babe maso, bitonde, birinde kugira ngo inyigisho z'ibinyoma zose n'ibisobanuro bwite z'abantu n'imiyoboro inyuranye, ibyo byose nibyo mu bari b'abapfapfa. Bashobora kuvuga ibyo bishakiye, bashobora kwikubita hasi umutwe, ndetse bagahaguruka ku birenge byabo. Icyo bakora cyose ku Mana ntabwo habaho ibisobanuro bwite, ntabwo habaho uruvange, ntabwo inyigisho z'ibinyoma, ntabwo habamo ibitekerezo bwite by'abantu. Hariho ijambo ry'Imana ritunganye n'ijambo ryayo rigera gusa, kandi abari b'abanyabwenge batunganye, nk'uko umwami yavuze ngo nzamenyesha izina ryawe bene data. Nk'uko ari ukuri ko kubijyanye n'umwana w'Imana, uko yabyawe n'umwuka w'Imana, umubiri ukabona uko ukambara umubiri, uko ni nako natwe twumva ijambo, maze twabyawe n'umwuka w'Imana, tubyarwa ubwa kabiri mu by'ukuri kubw'ibyiringiro bizima. Nibyo ibyo mubyemere, mubyakire muri iyi weekend, impuguro ukuburirwa imburi ngo avuga ngo nimwirinde niba umwami avuga ngo nimwirinde nukuvuga urumwese akwiriye kwirinda ntihagire utuyobya uwari wese ngo mwirinde igihe kiri bugufi ndetse kirageze niki aho yaba byari bishoboka intore nazo zashoboraga kuyobwa baravuga ngo mwirinde Branham bakaguma bavuga mwirinde Branham ngo muhanuzi oya twebwe tubwiriza Yesu Kristo umwami n'umucunguzi wacu kandi tubwiriza imbabazi z'ibyaha kubarirwa ibyaha tubwiriza ijambo ry'ukuri ubutumwa bwiza bw'ukuri buhoraho iteka ryose kandi dushimira umwami ndetse nibyo mwirinde Branham yavuze ngo we mwana w'imfura ngo yarahari ku itangiriro nibyo imfura ni umwami ndiho ni wambere mutambyi umuhanuzi umwana w'Imana umwana wa Dawudi umwana w'umuntu inshingano zinyuranye yashohoje yakoze imirimo inyuranye yakoze uko ari ibyo byose aguma ari na wa wundi uvugwa muri Luka igice cya 2:11 ngo kuko uyu munsi umukiza yabavukiye Kristo umwami kandi buri mwuka wose watura ko Yesu Kristo ari umwami ni uturuka ku Mana kandi ibyo turabyatura n'umutima wacu wose ariko mu gihe cyo kurema ntabwo yari imfura ntabwo yari umwana w'umuntu ntabwo yari umuhuza ntabwo yari umuvugizi mu gihe cyo kurema yari umuremyi ubwo nibwo yahamagariye ibintu byose kubaho uko niko byanditse buri kimwe cyose mu mwanya wacyo nk'uko Bibiliya ikivuga mu gihe cyo gucungura ni umucunguzi ni umukiza mu gihe cyo kurema ni umuremyi kubw'umugeni ni umukwe ku barwayi ni umukiza ni umuganga ku barimbuka ni umukiza ni byose muri bose ku bantu bose kandi inshingano yacu ni ugushyira byose mu mwanya wabyo ndetse inshingano y'umwami wacu nayo ikaba yo kubigaragaza mu mwanya wabyo bindi nanone ndavuga muri Matayo 24 ntabwo handitswemo ibyo bintu byose gusa ibyo twavuze akurikiraho umurongo wa 45 kugera kwa 47 ibyo bibanziriza igice cya 25 cya Matayo bene data n'abashiki banjye bakundwa niba ibyo byari byanditswe muri Matayo 24 gusa twakabivuzeho bikarangira tugakomeza inzira yacu ariko niba harabayeho uyu munsi wa tariki 19 z'ukwezi kwa 9 mu mwaka w'1976 narindi gufata Bibiliya yanjye izuba riri kumurika mu cyumba nuko ijwi ryumvikana riravuga mu mwaka wa 1976 tariki 19 z'ukwezi kwa 9 ijwi riravuga ngo mugaragu wanjye nagushyizeho nk'uko biri muri Matayo 24:45-47 nakugeneye nagushyiriyeho kugabura ibyo kurya mu gihe gikwiriye mbese mutekereza ko ari iki kiba mu bihe bimeze nk'ibyo ijambo umwami yari yaravuze hashize imyaka 2000 akaravuga icyo gihe cya kera nuko uko ubwo yavugaga ibizaba ku rusengero kuri Yerusalemu bizabaga kuri ibizaba kuri Isiraheli nkuko yabivuze akavuga ni byajyaga kuba ku meruka y'ibihe muri Mateyo 24 uko ni nako yavuze ibizaba igihe igitekerezo nyamukuru mu byukuri kizashyirwa hagati nukuvuga iki gihe ntabwo ari ukumenya gusa yuko ubuhanuzi bwa Bibiliya buri gusohora ahantu muri byose ariko nanone turabona nk'uko ejo nabivuze turabona
l'aviation
mu ndege zitwara ibintu n'abantu muri gari ya moshi mu nyanja mu modoka turabona ku isi yose mu ibintu byose byarahindutse ariko ku bwoko bw'Imana ubu noneho ikitaho ni ikintu cy'ingenzi ni ikintu nyamukuru ni ukuvuga ijambo ry'Imana ryahishuwe ku bw'iki gihe kandi iryo jambo ryahishuwe ni ryacu rigomba kuba ibyo kurya byacu kuko umuntu atabeshwaho n'umutsima gusa ahubwo abeshwaho na buri jambo ryose ryavuye mu kanwa k'Imana ryaturutse mu kanwa k'Imana umwami ahabwe ishimwe n'icyubahiro ko yitaye kuri byose ndetse ibyo binavugire bivugwe umwami umwe wavuze ngo abwira mwene Branham ngo uhunike ibyo kurya by'umwuka ni nawe wavuze ngo ibyo byo kurya ugomba guhunika ni ijambo ryahishuwe ku bw'iki gihe kandi iryo jambo riri ku makasete bibwirizwa ubutumwa bwafashwe ku makasete ariko utegereze kubigabura kugeza igihe kizasohora mbese Imana yabivuze ibanje kukugisha inama cyangwa ibasha kukugisha inama oya Imana ijambo ryayo twese kubw'ubuntu bwayo yatumenyesheje cyangwa itubwira ibigezweho mu bwami bw'Imana nuko tubona dusubije amaso inyuma tukabona ibihe umwami Imana tukamenya ibihe umwami Imana yadutabayemo tugiye ku byo mwene data Branham yavuze ku bizera ubwoko butatu ndasoma mu Baheburayo igice cya gatandatu mpereye ku murongo wa 13 nanditse umurongo wa 13 kugera ku 18 mwese mushaka kwasoma turasoma gusa Abaheburayo igice cya gatandatu ku murongo wa 13
lorsque Dieu fit la promesse à Abraham
ubwo Imana yasezeraniraga Aburahamu kuko ari ntawe yajyaga kurahira uyiruta ubwayo nicyo cyatumye yirahira ubwayo iti bene data na bashiki banjye bakundwa icyo gihe umwami Imana yavugishije Aburahamu uyu munsi ni wowe yahaye amasezerano ninge nitwe yasezeranije rya jambo icyo gihe ryari ribwiwe Aburahamu ku bijyanye n'iby'Imana yamubwiye ibyo yamubwiye bifite agaciro no kuri twe mu minsi ya none icyo nicyo tugomba kumva Imana dushobora kuko nta uyiruta yajyaga kurahira yarirahiye ubwayo kubyo yadusezeranije yarirahiye ubwayo bene data n'abashiki banjye turumva ko uko ariko bimeze muri iki gihe kuri Aburahamu kuri Isaka Aburahamu na Isaka yavuga ati niwe mwana w'isezerano nuko mu Bagalatiya igice cya 4 aravuga ati ngo bindi tana bashiki banjye bakundwa namwe muri kimwe na Isaka abana bisezerano yaba twe dushoboye guhora tubisubiramo tubishimangira abana bisezerano umwami wacu nk'umucunguzi mbere yuko isi iremwa yari yara genewe kuducungura kudukiza natwe mbere yuko isi iremwa natwe twari twarateganyirijwe twari twaratorewe gukizwa ni nako twari twaratorewe muri iki gihe kutaba mu gatsiko kabita abizera cyangwa ngo tugume mu batizera cyangwa mu bita abizera mu kutizera ariko nyamara twita abizera ahubwo kwizera twatoranyijwe kumva no kwizera ijambo ry'isezerano rya ijambo ryagenewe iki gihe kandi iryo sezerano ni ry'Imana yirahiye ubwayo kuzarisohoza niyo mpamvu Pawulo yashobora kuvuga ati bene data kimwe na Isaka muri abana b'isezerano niko ni kabiri arinze ngo amasezerano yose ari muri Kristo Yesu nimo harimo yeye na amina mbese Imana yakwisubira ku byo yasezeranije mbese Imana yasezeranye ikintu ntigisohoye ubu ndatekereza kuri Yesaya igice cya 21 ku murongo wa 11 n'uwa 12 aho haranditse ngo iki avuga ati wa murinzi we ijoro rigeze he Yesaya 21 murongo wa 11 umurinzi we ijoro rigeze he wa murinzi we ijoro rigeze he umurinzi arasubiza ati bugiye gucya kandi bwongere bwire nimushaka kubaza mubaze muhindukirire muze Imana yashyizeho abarinzi ku nkike zose za Isirayeli ndetse no kubijyanye n'ubuntu bwayo yabashyizeho ishyizeho umurinzi ubutumwa bw'igihe cya nyuma imburi yumvikana ibwirwa isi ku isi yose murinzi muntu w'Imana ijoro rigeze he uravuga ko ijoro rigeze ngo ijoro buracyije ariko genda gucya ndabinginze nimugaruke mwumve hano aranditse ngo muhindukire muze nuko garuka kuko Imana yaduhinduye kandi igifite icyo kutubwira tuzi yuko igitondo cy'ubwiza kiri bugufi kandi ntibuzongera kwira nta wundi mugoro buzongera kuza aho nta joro rizabayo mbega ubuntu no kuvuga bene n'abashiki banjye bakundwa niba hano handitse mu Heburayo 6 ku murongo wa 13 ubwo Imana isezeranyije Aburahamu kuko ari ntawe yajyaga kurahira uyiruta yirahira ubwayo nuko rero Imana itanze isezerano irirahira ubwayo ubugomba kumenya neza 100% uhamirijwe rwose yuko ibyo Imana yakubwiye biri busohore ndetse no kubijyanye n'itorero rizabaho nta kizinga nta munkanyari nta mugayo imbere yayo yuhagiwe mu maraso y'umwana w'intama ryejejwe mu ijambo ry'ukuri mu ijambo rishyizweho ikimenyetso cy'umwuka wera Imana yarabyirahiye ubwayo kubw'umunsi w'ubwiza wo kugaruka kwe umwami wacu rizaba ryiteguye twizeye yuko si ubushake bwacu si kuwiruka cyangwa ubishaka ahubwo ni ubuntu bw'Imana mbese ntabwo turi beza kurusha abandi bose turi abantu kimwe n'abandi bose ariko twongere tuvuge bundi bushya abizera b'ukuri n'abantu Imana kimwe na Aburahamu ivugisha mu ijambo ryayo ikabahereza amasezerano nuko niba numwuka uciye bugufi n'umutima umenetse turavuga ngo bene data bose bafite inyigisho zabo bwite inyigisho z'ibinyoma barashaka kubwira abantu bose ndetse bakabuza amahoro ubwoko bw'Imana ahantu hose hari inyigisho z'ibinyoma kongere tubisubiremo umugeni w'umwana w'intama ntabwo ari imvange umugeni w'umwana w'intama yemera yakira ibyo umwami wacu yavuze kandi akabifata akomeje mbe abifata na yombi abikomeje ngo mwirinde hatagira ubayobya kuko benshi bazaza bitwikiriye izina ryanjye ntabwo bazaza mu izina ryanjye ahubwo bazaza bitwikiriye izina ryanjye kandi bazabwiriza ibintu biriya niko bene data bose mu ndimi zose mu mahanga yose bagaruke ku Mana bagaruke ku jambo ry'Imana kandi ibyo dushobora kubivuga dushobora guhora tubisubiramo bundi bushya Imana ntabwo izigera ishyira ikimenyetso ku kinyoma ntabwo izigera ishyira mu izamurwa abantu bemeye inyigisho z'ibinyoma cyangwa se babwirije ibinyoma kuko handitse ngo umugeni we yiteguye niwe wahawe kwambara imyenda yera itunganye irabagirana kandi iyo niyo gukiranuka kw'abera ni imirimo y'abera bene data bashiki banjye ntabwo ndi umugabo umenyereye guseka uzi guseka uzi kumwenyura no kumwenyura ni ibintu bigoye kuri njye ariko iyo ntekereje kuri uriya mwimenyerezo ukomeye wizamurwa igihe ntekereje kuri uwo mukumbi utabarika bose bambaye ibyera bose ari bato bambaye imyenda yera ndibuka ko nabonye hariho ukurabagirana kuri buri mwenda bose batambutse bose bari batunganye bera nta kizinga nta munkanyari tuzaba tumeze nk'uko bisezeranijwe muri Bibiliya narabibonye uko niko tuzagaragara uko niko tuzatunguka imbere y'umwami ni ryari ni gute ni mu gihe gusa twagumye mu ijambo rye tukaguma mu bushake bwayo butunganye nitwemere ikinyoma na kimwe cyangwa inyigisho y'ikinyoma nimwe nk'uko Paulo yari yaraburiye abantu icyo gihe by'umwihariko muri Timoteo wa kabiri igice cya kane ngo bwiriza ijambo ubwirize mu gihe gikwiriye ikidakwiriye uhugure uteshe urwanirire ukuri kuko igihe kizaza aho abantu batazihanganira inyigisho yera itunganye bazatera umugongo ukuri bene data nashiki banjye bakundwa ibyo turabibona bisohora muri iki gihe ibyo bintu tubibayemo muri iki gihe ku ruhande rumwe turabona umukumbi w'abahamagariwe gusohoka batoranijwe ndetse isi itararemwa mu kwizera bemeye bakiye amasezerano y'Imana bakagira umwitozo bwite Imana yarabavugishije bo ku giti cyabo nuko muri Mateyo 24 ku murongo wa 45 kujya ku 47 nuko hagakuri ku murongo wa 48 ukagera ku 51 mugende mutandukanye ibyo byombi mutandukanye ibiri muri Mateyo 24 45 kugeza ku 47 no kuva ku 48 kujya ku 51 buri gihe igihe hari umukozi w'Imana waje atumwe n'Imana hari undi uza mu nyuma ye aje kuvuguruza umukozi w'Imana uko niko byahoze n'ubu nuko bikimeze Matayo 24:48. Ibyo ndashaka kubivuga ndi imbere y'amaso y'Imana ishobora byose nkabivuga nkomeje. Uwo murongo ntabwo ari cyo gice gusa, ahubwo nkuko muri Matayo 24 umurongo wa 40 kugutwi kwanjye kumubiri nabyumviye mwama bivuga. Nuko rero ni inshingano Imana yatanze nkaba utwara ijambo ry'Imana, mbwiriza ijambo ryera ry'Imana. Nuko ababivuguruza bakabwiriza ibindi byabyo byose. Ndashaka kubabaza, ninde wajyanye ubutumwa mu Burayi, muri Afrika hose, muri Aziya hose, kugera i Moscow, mu Burusiya, i Pekin, i Cairo, i Damas? Ninde ubutumwa bw'igihe cya nyuma, ninde wabubwirije? Muze mumamagare, mumbwire ninde, muri he? Nibyo birasaba yuko twongera kubibwira abantu rimwe. Imana yatanze ubuntu bwose, yafunguye n'imiryango ku isi hose. Mwari muri he? Ya Abu Dhabi, ibihugu byose by'Abisilamu, Pakistan, mu Buhinde hose, ndetse kugera no muri Korea, muri Indonesia. Ninde watwaye ubutumwa bw'igihe ku bari mu isi? Ninde wavuze muhamagara? Mumbwire, ni ryari wowe Imana yaguhamagaye? Uhamagawe ryari? Ni ryari wahawe inshingano n'Imana? Ni ryari watumwe? Ni ryari wumvise ijwi ry'Uwiteka? Abantu barayobejwe, bakomeza bitwaza Branham ngo Branham yaravuze. Ibyo bakabivuga kugira bashuke bayo by'abantu. Nuko ndababwira ibyo, ndababwira ibyo mwene Branham yambwiye ngo ibiryo ugomba guhunika ni ijambo ryasezeranijwe kubw'iki gihe, kuko Imana izoherereza inzara nk'uko byanditswe muri Amosi 8. Nuko aranje arambwira ati uhunike ibiryo kurya. Bene bashiki banjye bakundwa, ibyo ntago mbivugaho, ntago mbivuga ku bwanjye, ahubwo ndabivuga kugira ngo ubwoko bw'Imana muri iki gihe bwirinde. Nyuma yuko mwereza Branham atashye, ntabwo Imana yarikiye aho gukora, ntabwo yisubiriye mu rugo, ahubwo uhereye igihe mwereza Branham yatahiye mu rugo, ubutumwa butunganye bwera bw'Imana, ubutumwa bwera buturuka ku Mana uhoraho iteka ryose, bwabwirijwe amahanga yose. Nuko noneho igihe ntekereje imirongo
et combien sont connectés et suivent en direct.
Abari mirongo ya radio na televiziyo ahantu bakurikira ku murongo hirya no hino, atari hano Krefeld gusa, ahubwo ahantu hose baba bari ku murongo binyuze mu miyoboro inyuranye, kugira ngo bumve ijambo ryera ritunganye. Kugira ngo ngane ku musozo, ndashaka kuvugana none, ntabwo tuzi igihe ibi bihe tubayemo bizamara ku bijyanye na virusi, ariko twiteze dutegereje yuko tuzongera gushobora guterana. Nk'uko ejo nabivuze mbishimangira rwose, dushobora kuboneka, muduhamagare niba hari ikibazo, turahari kugira ngo tubasengere, turahari kugira ngo dukore ibikwiriye gukorwa, bibe ukubatiza mu mazi cyangwa kwigurira abana umwami cyangwa gusezeranya abashaka gusezerana. Twiteguriye gukora ibikenewe byose ibireba itorero byose, ibyo tugomba gukora. Kandi umwami Imana ihe umugisha ubwoko bwose, ndetse by'umwihariko bene data, mubitekerezeho bakundwa bene data, mwebwe mutabwiriza inyigisho z'inzaduka z'amahanga, z'inyamahanga, mwebwe mwiringirwa. Imana yakoresheje umwe kugira aho niki byo kurya ndetse namukoresha kugira ngo abigabure. Nkuko ari kuri rwose ko ibyo kurya bigaburirwa bigahabwa abakozi bose bo mu rugo, abahawe ubukozi n'Imana bose, kuko abo nibo babwiriza rya jambo rimwe, abo nibo bagabura bya biryo bimwe nkuko umwami yabivuze. Icyo nicyo kitumenyesha ko umuntu afite ubukozi bw'umwami. Kugana ku musozo yaranavuze ngo nzamwegurira ibyanjye byose byo mu rugo, nta na kimwe cyasigaye. Ibireba umugambi w'agakiza w'Imana byose byashyizwe mu bibwirizwa, byabwirijwe mu butumwa, kandi isi yose ishobora kubyumva. Ibyo ndongera kubisubiramo yuko Imana igarure ndetse igirire ubuntu abayobeye mu binyoma bose, ababibwirijwe n'ababyemeye bose bagaruke, bahe icyubahiro Imana, bubahe ibyo Imana yavuze mu ijambo ryayo kubw'iki gihe, ibyo yageneye iki gihe, bizere ibyo Imana yageneye iki gihe. Imana nzima aba ari yo ihabwa icyubahiro. Uyu munsi na none twe nabo ku isi yose mu ndimi zose, abasobanuzi bose bahabwa umugisha, aho bariho anabumva bose bahabwa umugisha mu izina ry'umwami. Ntabwo nashobora kuvuga bose mu izina ryabo, habe mwindeta Leo Bagne wo mu Swiss, mwindeta Leo wo muri Lac de Nairobi, le frère Kiaga cy'urasirazuba, mwindeta Njagi muri Nairobi, mwindeta Mwamba, mwindeta Pretoria. Niba bose ntashobora kuvuga amazina yabo, mwindeta Joseph Kinshasa, ntabwo nshaka kwibagirwa, mwindeta Tati, ntabwo nakwibagirwa kuvuga mwindeta Tati. Imana yamuhaye umugisha kandi yamugeneye kuba umugisha ukomeye, ndetse yaramukoresheje kugira ngo isi yose yakirwe, yahabwe ibikoresho, bose babashe kujya ku murongo wabone uko bakurikira. Nibaza ko ubushize nabivuze ngo ibikoresho 812 ibyuma 420 nibyo byaguzwe kugira ngo bene data bo muri Afrika hose no muri Aziya hose ngo bafashwe babone bashobora uko bakurikira bumve ibibwiriza. Mwene data Tati ari hano uyu munsi ashobora kubihamiriza. Imana yacu ihabwe icyubahiro, ndetse nuko ubutumwa bwa nyuma ntabwo bukijyanwa bwamamazwa n'ibirenge gusa cyangwa mu ndege gusa, ahubwo ubu bishobora kunyura kuri murandasi, ku murongo wa murandasi ku isi hose, ubutumwa burumvwa. Abumvise bose uyu munsi n'umutima wabo wose nibemere, nibakire kimwe n'Aburahamu, nk'uko byanditse ngo Aburahamu, nyuma yuko Imana ihaye Aburahamu isezerano yarirahiye ubwayo, nuko nyuma yuko wowe nanjye duhawe, nyuma yuko duhawe amasezerano, utekerezeho niba umwami, ndetse no kujyanye na Matayo 24 ubwe aravuga, nta nubwo nari mbizi, sinari kubimenya, sinari gushobora kumenya ku bwanjye. Matayo 24 yavugaga gusa impuhwe z'intambara, intambara n'ibimeze gutyo. Ntabwo nigeze mbwiriza kuri uwo murongo, nari narahamagaye kuva muri 32, ariko uwo murongo wanditswe mbere ya Matayo 25. Muri 25 handitse ngo umukwe araza, abari biteguye binjira mu birori by'ubukwe bw'umwana w'intama. Iki kibwiriza nacyo kigire umumaro w'uko mu gutinya nanone Imana yamishuriye ubwayo ibyanditswe muri Matayo 24:45-47. Nuko rimwe risa tubashe kwizera yuko Imana mu ijambo ryayo yatuvugishije ubwayo maze iduha amasezerano, nibyo, ndetse n'isezerano rya nyuma ngo ngiye kubategurira ahanyu ubuturo bwanyu, nzagaruka ngo mbajyane mubane nanjye. Yarirahiye ubwayo. Ibyo rero ayo masezerano yose yarahamirije, ihamirisha indahiro yayo izagaruka, izatujyana kubana nayo. Kandi ukugaruka k'umwami kuzaba ari ukuri Imana isohoje, ntabwo kuzaba ari inyigisho, ahubwo kuzaba ari ikintu gifatika cy'Imana gisohoye. Twe abariho abagumyeho kugera ku kugaruka k'umwami, twese tuzahindurwa maze hamwe tuzamurwe mu bwiza, tuzasanganira umwami mu birori by'ubukwe bw'umwana w'intama. Ababwiriza inyigisho z'ibinyoma bavuga ngo ubukwe bw'umwana w'intama bwabaye uhereye 33 bose nibihane, bihane bambaye ibigunira, baboroge barire, basabe imbabazi Imana, bakosore ibinyoma babwirije byose, bagaruke ku Mana ni ku jambo ryayo. Imana ibane namwe mwese, ibane natwe twese, mu izina rya Yesu Kristo duhaguruke kugira ngo dusenge. Mana ishora byose, turagushimira n'umutima wacu wose kubw'ijambo ryera ry'igiciro ryawe. Wabwiye, wavugishije buri umwe wese ku giti cye, buri jambo ryose waribwiye buri umwe wese. Kandi turagushima, turagushimira yuko twizera, turakwizera. Tu nous as révélé ta parole et ta voix. Waduhishuriye ijambo ryawe n'ubushake bwawe. Tu as ouvert notre intelligence pour les écritures. Kandi wafunguye ubwenge bwacu ngo busobanukirwe ibyanditswe. Tubone ibyanditswe bisohora. Nanone uyu munsi mwami, wibuke amaraso yamenetse ku musaraba i Golgotha. Ayo wamenye. Mwami mukundwa, ceux qui se sont égarés abayobye bakayobera mu nyigisho z'ibinyoma, niba muri abo bantu hari kirimo abawe abemi ibinyoma bose, ubahamagare gusoka, ubagarure mwami, kuko haracyariho, turacyari mu gihe cy'ubuntu. Nibyo mwami, uha umugisha abo ku isi yose, utange umugisha birengeye ibyo twasaba byose, ibyo twatekereza byose, maze bose bashyikire ubumwe bwo kwizera no kumenya umwana w'Imana, kugira ngo mu rukundo twese dutwikirwe mu buntu no mu kumvira, twese tube umutima umwe n'ubugingo bumwe, duhuze umutima n'inama kugira ngo ubashe gusohoza, urangize umurimo. Mwami ndagusaba, tange umugisha ku bw'ijambo ryawe ryera, ubwawe watanze isezerano yuko mu moko yose, mu ndimi zose n'amahanga yose uzahamagarira abantu gusohoka. Warabikoze. None mwami ubwawe wite
que le dernier message soit clair,
yuko ubutumwa bwa nyuma buba buboneye, butunganye, bubwirizwe butarimo ibitekerezo by'umuntu, ubutumwa buhoraho iteka ryose, maze ijambo ryahishuwe nk'ibyo kurya by'umwuka bigaburwe ku meza y'umwami, maze ibireba ubwoko bw'Imana, abo mu bwoko bw'Imana bose bagaburirwe barye. Mwami mukundwa, wowe ubwawe waravuze ngo ibiryo byanjye ni ugusohoza ubushake bw'iyantumye. Mana yanjye, ibiryo byanjye nuko mbasha gusohoza inshingano zutwara ijambo ryawe, inshingano wampaye, umurimo wampaye, nuko ubushake bwawe mu bwoko bwawe ku isi hose kubw'ubuntu bwawe busohore mu izina ryera rya Yesu Kristo. Ubushake bwawe bwabaye ubwo gucyura umugaragu wawe umuhanuzi wahishuye ijambo ryawe akatumenyesha ubushake bwawe. Mwami, turagushimira ko watanze uko gukomerezaho, ndetse uzatanga n'iherezo n'umusozo w'umurimo. Wowe Mana y'ukuri wenyine, ni wowe dushimiye. Nitubwiye tuti urakoze, ndetse no kubwira ibyanditswe muri Yohana 17 murongo wa kabiri, ngo ibi umurongo wa kane wa gatatu, ubuzima buhoraho n'ubu yuko bakumenya wowe Mana y'ukuri wenyine n'uwo watumye Yesu Kristo. Mwami mukundwa, utange umugisha birengeye ikigero cyose, ndetse utange no gutinya no kubaha ijambo ryawe. Utwunge ubumwe nawe mu kwizera no mu mwuka wera. Dutwikiriwe twese n'amaraso. Aracyanditse ngo, none aranditse ngo, nimbona amaraso nzatambuka, nzabatambukaho, ni kuvuga mbazigama. Amaraso, Mwami, niba hakiri ubuntu wagirira abigisha b'inyoma bavuga ngo nta amaraso ntabwo akiri ku ntebe y'ubuntu, o Mana yanjye, ni bande? Mana yanjye, ntabwo byumvikana ukuntu Satani yashoboye kuyobya, gushuka abo bantu. Ndagushimira Mwami nanone kubw'imburi watanze yo kwirinda ngo mwirinde hatagira umuntu, kuvuga ngo ntihagire umuntu n'umwe. Mwami mukundwa, ndagushimira n'umutima wanjye wose, ijambo ryawe ni ryatubereye itabaza ku birenge byacu. Turagushimira Mwami Mana, ndagushimiye. Wowe umugisha abawe bose, uhamagarire uhanyuma gusohoka, urangize umurimo wawe. Uzasuka imvura y'itumba n'iy'umuhindo, ya mbere n'iyanyuma. Ukugarurwa kwa byose uzagutanga vuba aha cyane. Kubw'ubuntu bwawe turabitegereje, kuko wabidusezeranije. Wadusezeranije ko ari uko bizamera. Ntabwo ukeneye kongera kwirahira ubwawe. Turakwizeye, twizeye buri jambo ryawe ryose kandi rizasohora. Umugabane w'inkubwo wikubye kabiri uzawutanga, maze ubwoko bwawe buhabwe umwuzuro w'ubuntu bwawe. Gutegurwa kuzuye, ugusozwa mu gutungana rwose mu bwiza bwawe. Mwami, tubashe kwakira ibyo twumvise. Uhe umugisha bene data bose b'abakozi bawe. Uhe umugisha abasobanuzi bose. Uhe umugisha abumva bose mu ndimi zose. Wowe ushobora byose, ari wowe uhabwa icyubahiro n'ishimwe no kuramwa, izina ryera rya Yesu Kristo. Amen.
Amen.
Amen.